بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أدي أدبال دي سود ويلي أهداتي بس الصحافة وحبان تلك النوويه سفير في دنمارك ويمن مدحوانا إنه لقمه والله سعوتان دنمارك يسوماري الله غلاقات العرب أخذ حيا دنمارك وحيتها ودنده هو وين وحينا ترى halkan xasiis bay ku leeyihiin waxa uu fadhiyay ninka halka taagan Michael Leira ilaaqad balaaran ayaynu leenahay waxaanu doonayaa inaan ka wada hadlo arrimo labada wadan quseeya xagga horumarka inaan warbixin ka siino xagga doorashooyinka xagga nabadda xagga wada hadalada marka waxaanu mar labaad ku faraxsanahay kula soo dhaweeyayna safiirka booqashada rasmiga ah ee noogu yimid iyo ilaaqadka iyo waxtarka dadka reer Soomaaliland aad iyo aad u qadariyaan خاصة دنمارك خرج عايشي صو سمالنا دي بالامان فندكا دي علاقات في عنا إن الله يبهي وانا نكسور وينا مر لباد سمالنا that you also say few words in English your excellency we're very much pleased to have here with us the ambassador of Denmark this is not the first time for him to come to Somaliland Denmark and Somaliland have an excellent working relationship we have a very good cooperation Denmark is one of the countries that are providing a lot of support to Somaliland when it comes to Somaliland Development Fund. We're very much pleased. We value the support and we're very grateful for the support that they're giving to the people of Somaliland. He's here today to discuss issues of concern for both of us relating to development, relating to the elections, to the talks with Somalia, and we're very happy the role that Denmark's playing when it comes to issues related to Somaliland government. When is again, Mr. Ambassador, welcome. And I'll give the floor to you.
Thanks a lot, Minister. And thanks a lot for the nice reception we had. We just had a very good and productive meeting with His Excellency, the President, the Vice President, and a number of ministers, including, of course, Foreign Minister Yunis. And we discussed the issues that are of interest to us. That is our development program, which I can tell you is in very good shape. We are increasing the envelope that will be available for Somalia and Somaliland. We will be interested in moving into new areas of cooperation based on the Somaliland development plan. Today we will go to Berbera in order to see the possibilities that are there, see with my own eyes the fantastic export of camels and livestock that takes place to Saudi Arabia, and because we are very much engaged in this livestock export, we have been supporting the livestock for many years now, the Sheikh Veterinary Clinic, veterinary school, the stations that are in different parts of Somalia where you will look into the disease for the livestock, that has been a Danish priority for many years. So going to Berbera for me and seeing how this actually plays is something that I'm really looking forward to. We also would have a look at the fishing industry. There are Danish NGOs who have been very active here in Somaliland, and I'm looking forward to see the progress that they have been making. But first of all, the meeting with the President is always the most important thing for me to have. The cordial relations that exist between us, the frank discussion that we have, the good answers that I'm providing with, gives me a greater pleasure, and I'm looking forward to come back next time.
Thank you very much. Thank you so much.
Yes.
aad iyo aad baad u maasantahay I think sida aad u sheegtay safara badan wadana fara badan ba ku soo qulqulaya dalka Soomaaliland taasina waxaan u aragnaa inay tahay Soomaaliland dadaalka ay sameysay nabada ay haysato xasiloonida jirta kalgacayl caalamku u hayo wadan dhan oo gubanaya oo agtoodood wadankana uu maanta ku najaxay inuu nabad iyo horumar keeno dadku waxay wax la qabtaan qofkii wax qabsanaya marka waxaana lagu soo dhaweynayaa inay wax qabashada Soomaaliland ay sameysatay tahay aad iyo aad baa loo tixgeliyaa anana waxaanu ku dadaalaynaa haddana wasaaradda khaarajiga ama dowladdii ama wasaaradda horumarka inaanu keenno hay-adaha safaaradaha oonu tusna waxa meesha yaalaya maalgashiga loo baahan yahay waa la socotaan wax soo socda conference-kiisna maalgashiga 14 Oktoobar oona ka dhacaya marka waa mahad Ilaahay in maanta dadkii inoo soo jeedaan dadkii in ay rabaan inay meeshan wax gashadaan waxaana tusaysaa wanaagga iyo khayraadka yaalla wadanka marka aad iyo aad aan kugu faraxsanahay waxaan filayaa sidaas ilaa ma la qabtaan talabadeedu waxa weeye maxaa kale ka wada hadashaan dadka waxyaaba badan baan ka wada hadalla horumarku waa ka mid electionska ka mid ah wadahaladan xabar lanahaa waa ka mid ah sidaanu jaadka loo noolaanaa ka mid ah nabadgelyada iyo roolka weyn ee Soomaaliland ka ciyaarsa ka mid ah waa la socotaayo xagga nabadgelyada rool weyn baanu ka ciyaaraa maxaa noqotaa dhisada ama ha noqoto xagga bulcadeedka ama xaq ha noqoto tahriibtoon kala wada hadlayno markaas Soomaaliland waxaa loo arkaa partner ama wadan loo baahan yahay maanta inuu ka qayb qaato ama nabadeynta xamar ha noqoto ama meel kale ha noqotee caalamkana si fiican ula nool marka waxaanu qabnaa in aanu wadankeena u dhaqaaqay caalamku interest isku yihiin annaanu interest ku nahay dalgaraya marka mahad ilaah baa leh let me explain to the ambassador. He raised the question saying that what are the other things that you have been talking to the ambassador? It was mainly issues related to development. What other things you discussed? I mentioned it to them that we spoke about the talks, about the security, about the peaceful nature of Somaliland, and about the fact he said that a lot of ambassadors and a lot of international community came into Somaliland. I said it's a blessing. And we are very grateful that they are coming, and we want more of them to come. And we'll make every effort. We will make every effort that they all come and invest in this country because we do have things on peace, we have stability, we have the rule of law, we have the freedom of expression and media. We are all here raising all kinds of questions and we are willing to listen to you. So I think the Somaliland has reached a point where the international community sees it as a partner. And we welcome you, Mr. Ambassador.
Thanks.
And once again, thank you very much. He has to leave. waanu kala hadalay waxay ka mid yihiin wadanada deeq bixiyaasha aad iyo aad isaga xilsaaray elections-ka ballan waxay dowladda Soomaaliland ka qaaday xisaabta mucaaradka maalintii dhowto waanana ku jira dogideen in waqtigeedu ay dhacdo waanu ka codsanay waxtar inay wuxuu u yimid waxyaabaha ugu waaweyn ee ka mid ahna elections-ka waanu kala hadalay insha Allah gacan bayna sii doonaan anana waxaanu ku dadaalayn doonaa inuu noqdo doorasho xaq oo xalaal ah inay wadanka ka dhacdo waqtigeedana dhacdo waana mahadsantahay. Thank you very much.